DJ Drama on the bed.
Sina dakika salio wala SMS. Yuweje nifanya maksuti. I have a lot of things to discuss in my head. Kwa hili naomba nipumzishe. Ujanja nipasua kichwa isewe. So kwa mpana kata kuna yo idhini ya kuuliza lipotoka mimi. Allow me to explain it. Uuni unachoniwezea mimi. Na mina moyo kwa nasiaminiwe. Inakato juu napitia nini. You keep blaming on my side. Itakieje mwagike maji. Matope ikawa simanzi. Kukupoteza misitaraji. Yeah. Oh my baby, oh, oh, wivu ndo mapenzi. Nalijua ilo, oh, ilo sendeke. Oh my baby, oh, oh, wivu ndo mapenzi. Nalijua ilo, oh, ilo sendeke.
Condition this.